will have a great week.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirban ee FM-yada magaalooyinka qaar caalamka dhan waxaad naga socotaan bogeena voasomali.com. waxaan ka dhigayaa meel walba niga dhigaysanaysan waa 2 Oktoobar 2018 sanadka 2022 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washington waa 11:00 habeenimo idaacadda Saaki caalamka waxaa idin soo jeedinaya aniga oo Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in ugu yaraan 400,000 dadweynaha dunida aanay haysan cunno ku filan oo nafaqo leh. Waxaa kaloo aad maqli doontaan adeegii dekedaha xorta ah ee Djibouti oo adeegyo cusub lagu soo kordhiyay xoojinta Yemen oo la sheegay in qaar badan oo ka mid ah lagu dilay duqeynka dhacday dalkaasi. Sidoo kale waxaad maqli doontaan gobolka Victoria ee dalka Australia oo laga qaadayo xayiraadii saarnayd xanuunka COVID-19 dartii iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka waan idin akhriyo. kooxda xutiinta dalka Yemen ayaa sii wadaha godoominta ay ku hayaan gobolka Ma'rib ee dalka Yemen, waxaana godoomintaasi ay qaadatay muddo 7 ah. Waxa ay jireen gargaarkii bani aadanimada iyagoo hakiyay dhaqdhaqaaqa 37,000 oo qof oo gobolkaasi ku nool, sida ay shalay sheegeen shaqaalaha hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay. Kooxda xuutiyiinta oo ay taageertay Iran ayaa ku sii dhawaanayay degmada Cabdiya ee koonfurta magaalada Ma'rib 7 dhowaa, waxaana ay ciidamada dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee ku qasabtay inay dib u gurtaan, sida ay xaqiijiyeen saraakiil military oo labada dhinac ka tirsan. Guddoomiyaha gobolka Ma'rib, Sheikh Sultan Al Arada, ayaa sheegay in xuutiinta ay deegaankaasi ka geysanayaan xasuuq. Weerarada Cabdiya ayaa qayb ka ah weerarada ay xuutiintu doonayaan in ay ku qabsadaan magaaladaasi ay ciidamada dowladdu haystaan ee Ma'rib. Waxa ayna weeraradoodii Ma'rib xoojiyeen bishii February, iyagoo u muuqda inay ka faa'iideysteen hakintii uu maamulka Biden hakiyay kaalmadii Mareykanka uu siin jiray isbahaysiga uu hogaamiyay Sacuudiga ee dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta Yemen. Madaxweynihii hore ee dalka Afghanistan, Hamid Karzai, ayaa sheegay in dowladda hadda jirta ee Taliban ay u baahan tahay in ay hesho aqoonsi gudaha waddankeeda ah ka hor intaanay aqoonsi u raadsan beesha caalamka. Waxa uu sheegay in taasi lagu gaari karo oo keliya muujinta rabitaanka dadka reer Afghanistan iyadoo loo marayo qaab doorasho ah ama isku keenida golihii odayaasha dhaqanka ee looyajirka, kuwaasoo matalaya qaybaha kala duwan ee dalkaasi. Karzai ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii Taliban ay awoodda la wareegtay 2 bil ka hor, kadib markii isbahaysigii Mareykanku uu horkacay dalkaasi ay ka soo baxeen xilli uu soo gabagaboobay mid ka mid ah dagaaladii ugu xoogga badnaa uguna waqtiga dheeraa ee dunida soo maraa. Waxa uu sheegay Karzai in Afghanistan ay hadda taagan tahay isgoys aad u halis badan oo soo maray taariikhda waddankaasi, wuxuuna sheegay in dadka reer Afghanistan ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in ay midoobaan ayna dhisaan dowlad ku dhisan rabitaanka shacabka. aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Toddobaadkii dhammaaday waxaa dunida laga xusay maalinta cunnada adduunka oo sanad kasta la xuso 16 Oktoobar. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 400 dadweynaha dunida aysan haysan cunno ku filan oo nafaqo leh. Wadamo badan ayay ka socdaan mudaharaadyo kadib markii la waayay raashinkii daruuriga ahaa. Sidoo kale wadamo ay Soomaaliya ku jirta ayaa qiimaha raashinku uu sare u kacay. Warbixin arintan ku saabsan waxay noo soo diyaarisay nala socodsiinaysa Sahra Ciidla Nuur. Sanadkan 2022 oo wadamo badan oo dunida ah ka soo kabanayaan dhaqaale burbur ka soo gaaray markii uu faafay xanuunka coronavirus waxa baaqday malaayiin tan oo wax soo saarka beeraha iyo warshadaha isugu jira waxa meesha ka baxay xoogagii shaqaalaha oo laf dhabar u ahaa wax soo saarka dalalka hore u maray iyo kuwa soo koraya oo ay aad u yaraatay wax soo saarkii quuta daruuriga iyo kaalmadii ay wadamada kale ka heli jireen Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo diray fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu ku iftiiminayo khatarta ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay ku sugan yihiin ee cunto la'aanta u sababtay iyo halku dhiga sanadkan loo qaatay oo muujinaya in loo kaco tacabka beeraha iyo wax soo saarka
Today, almost 40% of humanity cannot afford a healthy diet. Hunger is on the rise. The economic impacts of COVID-19 have made the debt situation even worse. At the same time, the way we produce, consume and waste food is taking a heavy toll on our planet. And this year's theme makes clear the power to change is in our hands. Our actions are our future.
Maanta, ku dhawaad 400 dadweynaha dunida ayaan heli karin cunto nafaqo leh. Heerka macluushuna kor buu sii kacay. Saameynta coronavirus ayaa xaaladda oo awalba xumayd uga sii dartay. Isla markaasna hanaankeena wax soo saarka sida aynu cuntada u cunno iyo cuntooyinka aynu daadino ayaa culays kale ku ah dhulka aynu ku noolahay. Sidaas darteed halku dhiga sanadkan la qaatay wuu cad yahay waxa weeye awoodda isbeddelku gacmaheena ay ku jirtaa. Mustaqbalkeennuna wuxuu ku xidhan yahay tacabka aynu maanta samayno.
Qaramada midoobay waxay sheegtay in wadamadii dhaqaalaha hore uga maray ay la kulmeen khasaare xoogan halka kuwii saboolka ahaana xaaladoodu ka sii dartay wadamo badan oo kaalmo bixin jiray ayaa haatan dhaqaalaha ay bixinayaan ku aadiyo oo kaliya talaalka fayraska corona taasina waxay keentay in dadkii raashinka u baahnaa ay macaluul u dhintaan Peter Schimmer oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegay in qiimaha maciishada uu kor u kacay Soomaaliya taasina ay keentay in dad badan ay ku adkaato helitaanka raashinka ay u baahnaayeen
There are rising food prices in Somalia so what we very much hope for is that donors will be able to step forward to cover these increased costs so that we can continue to help these people who are in such desperate need.
Soomaaliya qiimaha maciishadu kor buu sii kacay marka waxaan ku rajaynaynaa in wadamada kaalmada bixiya ay dadaalaan si loo dabooli karo kharashka raashinka ku kordhay markaas ay noo suurtagelisaa inaannu sii wadno caawinta dadka aadka ugu baahan in kaalmo la gaaro.
Dalal badan oo Afrikaana ayaa cabasho ka muujiyay wadamo iyo hay'ado hore u caawin jiray oo gaabis ku yimi 2 sanadood ee ugu dambeeyay khubarada wax ka qora arrimaha kaalmada ama badeeqaha la siiyo wadamada qaar saameynta taban ay ku yeelato ayaa ku doodaya in kaalmadaasi dibadda uga imanaysa dalalka qaar ay ku keento ku tiirsanaan iyo isdhigasho aanay dadkaasi isku filanin waa kan Yasiin Daheeyo oo ku sugan magaalada Boorame
ku tiirsanaantu waxa weeyaan qofku in isku haleeyo deeqda wadamada dhaqaalaha leh in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo marka waxa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso waxay keentay dhaqan kale oo ah ku tiirsanaanta waxa weeye qofkii in wixii la doonayay inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax ficnaal u noqda oo halkii uu joogay intii erayga uu haysiina ka baabaado dabeedna oo qofkii noqdo qof dibadnila oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayay inuu isagu horumar sameeyo intiisi erayga hore ka baabaado
Yasiin Daheeyo ayaa intaas ku daray in kaalmada wadamada qaar la siiyo ay u heejiso dana siyaasadeed oo lagu curyaaminayo garaadka iyo tacabka wax soo saarka dalalkaasi.
Marka la sheegayo qoloyinkan marka dhaqaalayahanka ku dooda in deeqdu keento ku tiirsanaanta waxay leeyihiin ayb aan wadamadan bixiyo deeqdu markana ay bixinayaan qaarkood waxay kala yihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoranahay dana ka duwan oo ah in wadankani wadan gubaysan jiray oo kale uu gacanta ku sii hayo in xulufooyinka oo kale wadankaasi uu noqdo meel deysaho uu arin cid kale si aanay usoo gelin deeqahan u siiyo in uu siya ciidanka siyaasigiisa si wadanka saameyn ugu yeesho u sameeyo iyo kala ah inay sameeyeen markan sistamkan ay iyagu waxayneen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraan ay diibay suuq u yihiin marka sidaa ogeyd ay taasira keentay inay deeq badan wadankii siiyaan marka waa mid ay jirtaa ujeedada koowaad oo ah dadkan deeq badan bixinaya madaxaday ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su'aal in badan la isweydiiyo marka dadkan oo badinayaan sababta koowaad ee beeduhu horumarka macnaha u noqon lahay inay tahay cidan bixinasa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsoon aanay ahayn in wadamadan kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo danihi ay lahaayeen ugu fushidaan.
Si kastoo ay tahayba colaadaha hubaysan isbedelada ku yimid cimilada barakaca abaaraha meelaha qaar ku soo noqnoqda iyo faafitaanka fayraska corona ayaa saameyn xoogan ku yeeshay in wax soo saarka raashinka uu aad u yaraado isla markaana dad badan ay macaluul iyo nafaqo darro darteed u la'aanayaan oo ay sii badanayso xaaladda dadka u baahan gargaarka cuntada.
Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
Maamulka dekedaha iyo goobaha suuqyada xorta ah ee dalka Djibouti ayaa dhawaan waxay dhaqaajiyeen hanaan cusub oo u fududeynaya macaamiisha qaab loola soo baxo badeecadaha ka soo dega dekedahaasi. Nidaamkan cusub oo ah adeegsiga aaladda internetka ayaa lagu soo ururiyay goob kaliya, dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay macaamiishu inay soo dhammaystiraan si ay ula baxaan badeecadahooda ka soo dega dekedaha Djibouti iyadoo nidaamkan loogu magac daray DBCS oo ah Djibouti Port Community System. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaheena Ramadan Muuse.
Gudoomiyaha maamulka dikadaha iyo goobaha ka madax banaan cashuuraadka ee dalka Djibouti Abubakar Cumar Xadi ayaa iga waramay ahmiyadda nidaamka DPCS uu leeyahay horumarka dikadaha Djibouti.
Dadka qoran waxaa lagu cabiraa sida maah degdeg ah oo qurax lagu dejiyo markabka ama lagu raro madanka, waxaa lagu cabiraa oo kale sida degdeg ah oo geedka irida boorka ay alaab xoolo uga baxaan. Markaa janjaro badan baa la maraa si alaabtaas looga soo saarto boorka ama noqoto xoolo ku socda iyo badeecad ku socota Djibouti ama noqoto xoolo ku socota wadanada jaarka. Marka sistamkani wuxuu fududeeyay hawshaas oo ninkii xoolo lahaa oo amba Djibouti fadhiya xafiiskiisa amba wadanada jaarka ayaa la soconaya processkii. Dad badan baa jooga adeega oo ship agentku oo markabka matala iyo transiterki oo isaga matala iyo dekadi iyo qolada cashuuraha iyo hay'ada kale dowladda. Markaas si toos ah ayuu u arkayaa waraaqihii markuu dhigay meesha ay ku xanimantahay shaqadiisi iyo shaqadiisi qabsan waa yuule ima si toos ah u arkayaa online bu ku socdaan. Marka markii hore waxay qaadanaysay ilaa 8-4 saacadood marka ugu fiican tahay imika waa saacad hawrani haddii kala diwaar maxaa haystaa labteedii maxaa iga maqan warqaday baa iga doonaysaan wixii o dhan way dhamaatay. Marka waa nidaam aad u daahfan wey. Marka waxaa isticmaalay imika adduunka 200 iyo 54 iyo airports nidaamkana soo iibsinaa ma kuminka online dignay oo ay maraan 500 milyan oo kontener iyo 10 bilyan oo tan oo xoolaha.
Agaasimaha guud ee hay-adda maamusha nidaamka Djibouti Port Community Systems warsame Maxamed Buux ayaa ii sheegay in nidaamka DPCS uu mideeyay howlaha marsooyinka Djibouti iyo macaamiisha.
Nidaamkani digitalka loo yaqaano Djibouti Port Community System waa nidaam adduunka laga garanayo horumarkaasi qoro badan adduunku ka jira. Wixii fiican waa la iskaga daydaay nidaamkaasi waa nidaam la hawlgeliyey ay Djibouti Port Free Zone Authority ay hawlgelisay. Marka nidaamkani iminka 3 sanoood baan kasoo shaqeynaynay waxaan ku guuleysanay intaan isku keenno meel qurata boorkii agence maritimekii transiteradii société de zone franchti qoladii loo yaqaanay iyo dhowaan waxaan kusoo darnay qaybta ugu horeysay ee customska ee ashuurta. Marka guushani waa guul la wada leeyahay.
Dhinac kale macaamiisha dekedaha Djibouti ayaa iyaguna ii sheegay inay si wanaagsan uga faa'iideysteen nidaamka Djibouti Port Community Systems ee DPCS. Agaasimaha shirkadda MTS ee u qaabilsan dalka Ethiopia badeecadaha uga soo dega dekedaha Djibouti Tayyip Shala ayaa soo dhaweeyey adeegsiga nidaamka DPCS.
As you know, Djibouti is a gateway for more than 95% of Ethiopian imports.
and export cargo
sidaa ka warqabtaan Djibouti wa irida boqolkiiba 90 ay soo maraan wax islaabshiga ganacsiga Ethiopia MTS wa shirkad weyn oo ka hawlgashay Djibouti iyadoo si xoog leh ka qayb qaadata hawlaha dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha soo dhaxmara marsooyinka Djibouti waxaan si cad u tilmaamayaa in aanu si wanaagsan uga faa'iideysanay nidaamka DPCS annagoo kula xidhiidhna qaybtaste sida marsooyinka iyo qaybaha cashuuraadka Djibouti wakaaladaha gaadiidka maraakiibta iyo in ka badan 80 kubani oo caalami ah sidoo kale nidaamka DPCS wuxuu si wanaagsan uga jawaabaya baahida suuqyada Ethiopia isagoo kor u sii qaadaya waxyaabaha kala duwan ee Ethiopia oo soo mara marsooyinka Djibouti
the customs is very useful in helping us we have good relationship with people at DPCS
Abayzid Ali oo ah xigeenka maamulaha shirkadda Shab Transit ayaa tilmaamay in nidaamka DPCS uu fududeeyay hawlahooga shaqo
DPCS ka horto waa system fiican system si fiican ku shaqeynayo maanta DPCS waxa loo keentay transit custody agency kasta xeer loo leeyahay koor ka noqoto agency ka noqoto transit ka noqoto qolada factories ka noqoto waxa isku la xeer mas'uulnaanahay in selfa u veerideeyeen qolada boorka qolada manifesto loo shubo manifesto agency kala ku agency kana khalasiyan waqti
maamulaha xafiiska Djibouti uu degan wakaalada gaadiidka caalamiga badaha ee loo yaqaan MSC Mediterranean Shipping Company Pankaj Singh ayaa isna u sheegay inay si wanaagsan uga faa'iideysteen nidaamka DPCS
We are immense having a pleasure to congratulate DPCS for this wonderful initiative.
Waxaan uga mahadcelinayaa DPCS maalmarinta nidaam elektaroniga oo isku xira adeegyada kala duwan ee marsooyinka Djibouti iyadoo shaqooyinku ay si wanaagsan ugu fududaadeen dhammaan dhinacyada ka qayb qaata hawlahaasi. Nidaamka DPCS horti waxaa la horyaalay dhibaatooyin dhowr ah oo sabab u ahaa nidaamkii hore gacanta lagu shaqeynayay oo aan ku bixin jirnay lacag iyo waqti badan. Hadda markii nidaamka DPCS uu si wanaagsan u taabagalay, waxaan ka wada faa'iideystay dhammaan qaybaha ku lug leh hawlahan. Waxaan ku soo koobayaa hadalkayga anigoo wax wanaagsan u rajeynaya dhammaan kooxda DPCS.
And we wish all the best to DPCS team.
Ramadan Musa Chama, VOA, Djibouti.
Inka badan 150 ka mid ah dagaalyahanada Houthi-yinta ayaa la sheegay inay geeriyoodeen kadib markii ciidamada dawladda Yemen duqeymo iyo weeraro ay ku qaadeen farisuma ay ku leeyihiin deegaanka kamid ah meelaha ay ku dhuntaan maleeshiyada Houthi-yinta. Warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni.
Isbaheysiga taageera dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa sheegay in qasaare ba'an ay gaarsiiyeen maleeshiyada Houthi-yinta kadib markii ciidamada isbaheysiga dagaalo ay ku qaadeen degmada Cabdiya ee gobolka Ma'rib taasoo sababtay geerida 156 qof oo maleeshiyada Houthi-yinta ah. Warka ka soo baxay isbaheysiga Sunniga ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay burburiyeen tiro gawaari ah oo gaaraya 10 oo ay lahaayeen dagaalyahanada Houthi-yinta. Warbaahinta dalkaasi Yemen ayaa sheegaya in khasaaraha soo gaaray maleeshiyada Shiicada in ay timid kadib markii isbaheysiga Sunniga weeraro iyo duqeymo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Ma'rib taasoo sababtay khasaaro baahsan oo isugu jira naf iyo maal. Weerarka isbaheysiga ayaa yimid xilli maleeshiyada Houthi-yinta ay olole ballaaran oo ay ku qabqabanayaan dadka rayidka ahi ay ka bilaabeen degmada Cabdiya ee gobolka Ma'rib. Wararka ayaa intaasi ku daray in maleeshiyada Houthi-yinta Shiicada ay qarxiyeen deegaanada dadka rayidka kadib markii uu cirka isku shareeray dirirta labada dhinac, waa sida ay sheegayaan warbaahinta dowladda Yemen. Warbaahinta dalka Yemen ayaa sidoo kale xaqiijiyay in duqeynta Houthi-yinta ay ka fuliyeen gobolkaasi in ay sababeen burbur soo gaaray 6 tuulo. Dadka degan gobolka Ma'rib ee dalka Yemen ayaa sheegaya dirirta dhexmartay labada dhinac in ay sababeen barakac xoogan gaar ahaan tuulooyin kor u dhaafaya 18 oo ka tirsan gobolka Ma'rib. Saraakiisha kooxda Houthi-yinta ayaa sheeganaya inay guulo waaweyn ay ka soo hoyeen dagaalada ay la galeen dowladda Yemen iyo isbaheysiga saacadihii ugu dambeeyay. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada dowladda Yemen ay ku dhawaaqeen cusboonaysiinta dagaalada ka socda jihada koonfureed ee gobolka Ma'rib. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Yemen Al-Sayid Mu'amar Al-Iryani ayaa ka digay in maleeshiyada Houthi-yinta in dambiyo bahalnimo ay ka geysan doonaan dadka degan degmada Cabdiya. wasiirka ayaa xaqiijiyay in maleeshiyada ay fuliyeen faldambiyeedyo ka dhan ah bani aadamnimada oo isugu jira dil iyo barakicin. Dhinaca kale, ergeyga qaramada midoobay ee dalka Yemen, Mr. Hans Greenberg, ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in lasoo afjaro rabshadaha dalka Yemen iyo in la galo geeddi-socod siyaasadeed oo dhammaystiran oo soo afjaraya dagaalka iyo dhibaatada bani aadamnimo ee ka jirta dalkaasi. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wadahadal khadka telefoonka uu la yeeshay ergeyga qaramada midoobay ee dalka Yemen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ahmed bin Mubarak si ay uga wada hadlaan xaaladda naxdinta leh ee ka jirta degmada Cabdiya ee gobolka Maariba oo dadka degan ay la kulmaan dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha oo ay geysanayaan milishiyada Xuutiyiinta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ay cambaareysay in kaalmada insaaniga ee la gaarsiin waayey degmada Cabdiya iyadoo ay ku eedeysay Xuutiyiinta inay carqaladeeyeen 50,000 oo Yemeniin ah in ay heli waayeen gargaar bani aadamnimo. Bayaan ay soo saartay maalinnimadii Sabtida, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayay ugu baaqday Xuutiyiinta inay furaan wadooyin ammaan ah si dadka rayidka iyo kuwa dhaawacmay ee ku sugan degmada Cabdiya loo gaarsiiyo kaalmada. Sidoo kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday Xuutiyiinta in ay joojiyaan weerarka ay ka wadaan gobolka Maariba, iyagoo ka codsaday inay u hoggaansamaan baaqyada caalamiga ah islamarkaasina ay joojiyaan colaadda ka socota dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Madaxa gobolka Victoria ee dalka Australia oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan degan yihiin dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in xayiraadda gobolkaasi saarnayd la qaadi doono maalmada Jimcaha ee soo socota, balse xayiraaddu ay wali sii saarnaan doonto dadka aan talaalnayn. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo.
Daniel Andrews, madaxa gobolkan Victoria, ayaa ku dhawaaqay in maalinta Jimcaha soo aadan gobolka uu ka baxayo xayiraad yaadkeed ee muddada fog saarnayd magaalada Melbourne iyo deegaamada kale ee gobolka la qaadi doono. Arrintan ayaa timid kadib road map uu horey u dejiyey inuu tixraacayo habraacii uu maamulkiisa u diyaariyey sidii looga bixi lahaa xayiraadaha iyo bandowga saaran magaalada Melbourne. Haddaba laba ayaa loo kala qaaday dadka xayiraadaha ka baxaya iyo kuwa weli ku sii jiri doono. Sayid Cabdiraxmaan Shiile oo ah aqoonyahan degan magaalada Melbourne ayaa ka waramaya.
Dadka laga qaaday waa dadka talaalan oo labada talaal qaatay ayaa laga qaadiyaa. Dadka talaaleenna inay talaalaan baa laga doonayaa. Dadka lockdownka ka baxaya waa dadka talaalan.
Weli waxaa jira dad diidan inay istalaalaan, laakiin maamulku waxa uu sheegay in cidda aan talaalnayn aysan heli doonin xurriyadda ay haystaan kuwa talaalan, sida inaysan fadhiisan doonin maqaaxidaha laga cunteeyo halka kuwa talaalan ay Jimcaha soo socda u cunto doonan doonaan iyagoo iyo weliba qoysaskooda maqaaxidahaasi. Haddaba arrintan sidee lagu kala ogaan karaa cidda talaalan iyo kuwa aan talaalnayn ee isticmaali doona maqaaxidaha?
Ninka maqaayadda leh ama business kale shaqo kuma laha, waxaa imaan doona dad u imaatay dowladda arrintaas kontrooli doona oo booliska ka mid yahay. Waxaa la weydiin doonaa waxyaala evidence ah oo ay tusaan ama waxyaala markhaatiir ah tusa cadeyn kara inay istalaaleen. Markaas ayaa marka mar walbaba waxa lagu imaatay loogu soo ridi doonaa qofkii talaalan waa kaarkooda caafimaadka ama MyGov systemka la yiraahdo. Marka certificate-ka halkaas ugu soo dhacaya, certificate-kaas ay tusayaan meelaha ay galayaan, meel kastaba qof walba oo istalaalay certificate-ka la siiyaa dalka MyGov-kiisa ka dhaliya. Marka waa kala cadahay dadka madaxa banaan oo meel walba mari kara iyo dadka talaalan weeye, dadkaas wax lagu ogaanayaa. Waa booliska ayaa jeegaranaya maxaayadaha looga imaan karaa haddii la weydiiyana waa inay tusi karaan wax cad oo shahaadadii talaalka ee qaateen.
Dadka aan weli talaalka qaadan waxaa ka mid a qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida oo weli si un u aaminsan in talaalku uu khatar leeyahay, laakiin waxaa jira wacyigelin aad u fara badan oo ay bixiyeen hogaamiyaasha jaaliyadda iyo weliba khubarada caafimaad ee bulshada Soomaaliyeed ka tirsan. سعيد جيلا وحاو آمن سيحا ينسو مالي بدانا يترالك قادتي حالك قوة كلانا ولي اي كفكريان
وحاو آمن سيحا ياد بيقو برارو سيحين وعلى استرالين انتا مارتا استرالينا معلمها صوت صعداء يو وقت وضي ايغارا بلانتو دي آل دوران مركا صوتو اح waxa imaan doonta inaan qofna shoobin aad doonin qofna ama qayd aad doonin aan meel aad doonin Soomaalida arintaas waa ku baraarugsan tahay aad bay baartay u fiican tahay waa la istalaaleen in badan baa istalaashay inta dhimanow Australia
dib u furida gobolkan Victoria ma ahan in cudurkii uu dhamaaday amba uu yaraaday taa beddelkeeda xilligan dadka uu soo ridanayo ayaa ka badan sanadkii hore waxana la diiwaan geliyay in ka badan 2000 oo qof maalintii ama tirasidaas aan ugu fogeyn ayaa la helaa waxa la sheegaa dadka talaalan ee cudurka ku dhaca inay ka badbaadayaan in la dhigo isbitaalada waana muhiimadu ay dawladdu u daba taagan tahay shacabka inay qaataan talaalka si aan ciidana dhaqtar loo dhigin kulka uu soo rito maanta wiisniina waxa la diiwaan geliyay 1903 qof halka 7 qofna ay u dhimatay cudurka COVID-19 Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
Ogada sariye urkii wadnahad ku abuurantahay waa heesteen ku soo maqanay inda caashiq cod ka macaan ee Maryam Mursal taasina waxay gabagabo ahayd codka macaan ee Maryan Muusal iyo heesteen dhacan shaqo dhacdeenii aroornimo intaan markala hawada ku kulmi doona xaqiina saacad markay taa koodii barka duurnimo aad degaysan doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta nabadgelyo We'll be right back.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Former Afghanistan President Hamid Karzai said the current Taliban government in Afghanistan needs internal legitimacy in order to gain international recognition. He said that only can be achieved through expression of the will of the Afghan people, either in the form of elections or holding the Lawyer Jirga, a traditional grand council of representatives from various parts of the country. Karzai spoke with the Voice of America on Saturday, nearly 2 months after the United States and its NATO allies left Afghanistan, ending the U.S.'s longest war. He charged that Afghanistan is at a critical juncture in its history, and Afghans have a responsibility to unite and create a government premised on the expression of the will of the Afghan people. Facebook now says that it plans to hire 10,000 workers in the European Union over the next 5 years to trust crackdowns. The testimony of a whistleblowing ex-employee and concerns about how the company handles vaccine-related and political misinformation on its platform. There is more at voanews.com. Again, voanews.com. This is VOA News. Thousands of children returned to Sydney schools Monday after nearly 4 months as Australia's largest city eased more restrictions just a week after lifting its COVID-19 lockdown. New South Wales topped the 80% immunization rate over the weekend. Authorities have pledged to begin easing curbs as the rates reach their targets. Meanwhile, the 5 million residents of Melbourne have been enduring an extended lockdown since August 5th. They've already spent around 9 months under strict stay-home restrictions since March 2020. New Zealand pledged Monday to quadruple foreign aid spending on climate change, addressing its woefully inadequate response to the challenge in recent decades. As representatives from around the world prepare for a landmark UN summit on global warming, the Prime Minister Jacinda Ardern said Wellington would lift its climate aid budget to $930 million over 4 years. Ardern said at least half the money would go to Pacific Island nations, many of which are low-lying and face being swamped by rising seas. She said the money would help communities withstand damaging storm surges, rising seas, and increasing extreme weather that brought flooding and drought. The increased funds from 2022 to 2025 will make New Zealand's per capita contribution to global climate finance equal to Britain's. Climate change minister James Shaw said comparatively wealthy countries, such as New Zealand, had a duty to help vulnerable nations prepare for climate change. A notorious Haitian gang known for brazen kidnappings and killings has been accused by police of abducting 17 missionaries from a U.S.-based organization. 5 children are believed to be among those kidnapped. Haitian police said Sunday that the gang kidnapped the group in a commune that lies east of the capital, Port-au-Prince. Ohio-based Christian Aid Ministry said the kidnapped group consisted of 16 U.S. citizens and 1 Canadian. The organization said they were on a trip to visit an orphanage when they were captured. Haiti is once again struggling with a spike in gang-related kidnappings that had diminished in recent months after President Jovenel Moïse was fatally shot at his private residence on July 7th, and a 7.2 magnitude earthquake killed more than 2,200 people in August. U.S. President Joe Biden's top medical advisor on Sunday defended vaccination mandates to fight the spread of coronavirus. He was countering arguments from conservative Republican state governors that they infringe on people's freedom to control the health care. Speaking to Fox News Sunday, Dr. Anthony Fauci said when you're in public health crisis, sometimes unusual situations require unusual actions. He continued, in this case, it's things like mandating, be they mask or vaccines. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Mpati in Washington. Today is Monday, October 18th, and here are some of the stories we are covering. Former Ivory Coast President Laurent Gbagbo has held the first Congress of his new political party.
President Gbagbo spoke about Africa unity. He said Kwame Nkrumah and, some former president years ago was standing for justice and equality between people.
Eswatini government closed the schools indefinitely, but the opposition says it is not enough. We'll speak with the biographer of the late Thomas Sankara. Today, Monday, is D-Day for unvaccinated Zimbabwe government workers and protest in DRC over the selection of the country's elections commission chair.
I believe that the Democratic Republic of the Congo has to assume its responsibility by reforming this arrangement which allows the religious group to intervene in the political scene by nominating the head of the National Independent Electoral Committee.
And what would you do if you found a bag full of $50,000? We'll take you to Liberia for the answer. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Ivory Coast, former President Laurent Gbagbo's Party of African Peoples, Cote d'Ivoire, the PPACI, held its first Congress over the weekend. On the line from Abidjan is Patrice Kouté, member of the new PPACI party.
President Gbagbo spoke about Africa unity. He said Kwame Nkrumah and, some former president years ago was standing for justice and equality between people. Africa continent should be only one continent. He also spoke about the African continent sovereignty and also the currency. I think we should actually try to do like a European Union. They are together, they built a currency to probably face off America, China, Russia.
Why does Mr. Gbagbo find it necessary to form a new party instead of going with the Ivorian Popular Front Party, the party that brought him to power almost 39 years ago?
President Gbagbo found it necessary to create a new party because the one he created 39 years ago was confiscated by someone called Afin Gesa. So the President Gbagbo wanted to avoid the only kind of conflict. He was away for 10 years in jail in The Hague. He's now back in the country. He did not want to go back to the court of Ivory Coast. So he decided to create a new one, more Pan-Africanism.
We understand that President Alassane Ouattara's ruling our HDP party sent a delegation to the Congress, as well as other parties from around the world. What does this mean for Mr. Gbagbo's attempt to return to power?
James, as you can see, President Gbagbo in Ivory Coast or even in Africa, it represents a kind of a union, you know. For the President Gbagbo, people must stand for justice, love, and equality between them. So after 10 years away, now he's back in the country, he wants to reconciliate all Ivorian people. That's why when he came, he went to visit President Ouattara and President Bédié. President Gbagbo is a kind of union between people here. That's what it is.
What's next after this Congress?
James, the next for President Gbagbo and his comrade is to now go to the north, talk to the north people of Ivory Coast. The next for the President Gbagbo is to go to the East and talk to the East people in the Afro Ivory Coast. The next for the President Gbagbo is to go to the West, Central, and the East and West to talk to everyone, to talk about reconciliation, to talk about the war is now over. Why can't we sit down and talk each other? You know, that is the main role for President Gbagbo nowadays.
Thank you so much, Patrice, for the opportunity to talk with you.
Thank you, James. That was really a pleasure to talk to you by your radio.
Patrice Kute is a member of former Ivory Coast President Laurent Gbagbo's new Party of African Peoples, Côte d'Ivoire, the PPACI. You're speaking with us from Abidjan. As the trial of former Burkina Faso leader Thomas Sankara's alleged assassins continues in Ouagadougou, the ideal that Sankara stood for are back in the spotlight. Sankara, who was killed in 1987 after 4 years in office, was a Pan-Africanist and champion of national unity. Sankara biographer Brian Peterson spoke with Ricky Stryak.
In certain ways, there might be some people who have really high expectations in terms of the outcome. I'm not sure that real justice is going to be delivered. Blaise Compaoré is going to remain in absentia. The focus is really mainly on the Burkinabe side of things. In other words, the sort of internal plot. You know, there might be some revelations about the involvements of foreign powers, but it's unlikely that we're going to see anything like a smoking gun regarding, you know, France or Cote d'Ivoire or external political actors, although they certainly played a role. So it's exclusively focusing on the so-called internal plot. But that said, I think there are going to be new revelations, more details surrounding Sankara's assassination, as well as the 12 colleagues that were murdered with him on that day.
How does Sankara's story reflect Burkina Faso's story?
Sankara came to power with widespread support. It was certainly a military coup when he came to power August 4th, 1983, but it was supported by a broader social movement that had mobilized over the previous year. And you had, you know, periodic mobilizations of the population, the labor unions and the students, mostly in urban areas. Peasants, rural peoples were not particularly involved in any of this until Sankara came on the stage. But I think what Sankara represented was the effort to create a state that was more responsive to the needs of the people. So after colonialism ended, you know, you had a series of sort of neo-colonial states that were in power that were largely supporting the interests of French neocolonial interests, as well as those of the political class. So finally, you had a political leader in Sankara and those around him who were listening to the concerns and needs of people, to rural peoples, to urban workers, to students, to the youth.
You touched on this fact that, you know, he listened and reached out a lot more to the rural populations in the country. In present-day Burkina Faso, we're aware of the instability, the violence in the rural areas. A big role of that comes from the fact that the central government maybe wasn't meeting the needs of those rural populations. You know, this idea of reaching out to the rural populations, what is the application in modern-day Burkina?
You know, I mean, Sankara was trying to construct a new sense of nationalism and national identity. As a revolutionary, the focus was on nation building and getting all peoples in Burkina Faso to buy into what they were doing, right, to be stakeholders in the building of this new country, which obviously had been renamed in 1984 to Burkina Faso. And I think that you know, as more and more power was taken away from the people, the political class in Ouagadougou, which after Sankara was mainly focused on self-enrichment under Compaoré, became less engaged in these more sort of development sorts of ideas of a more cohesive country, you know, in which regardless of your ethnic background, you were considered, you know, a citizen.
That was Brian Peterson, author of Thomas Sankara, A Revolutionary in Cold War Africa. He was speaking to Ricky Stryak from New York. The leader of the Forces of Change political grouping in the Democratic Republic of Congo says it is time for the government to reform the arrangement which allows religious groups to nominate the head of the Independent National Elections Commission, also known as CENI. Noel Shiani says if the DRC government does not assume the leadership role in selecting the Electoral Commission chair, the country will continue to have issues each election cycle. The recommendation comes after majority of the religious religious grouping picked Denis Kadima as head of the Elections Commission despite a disagreement from Roman Catholic and Protestant churches. Opposition supporters took to the streets on Saturday against Kadima's election, resulting in clashes with police.
Saturday's protest was organized by a political group led by Martin Fayulu. This group is called Lamuka. They protest against the neutrality of the people who were supposed to be appointed as members of the National Electoral Committee. They say that those people were not neutral, and consequently they were calling for organizing the process in a way to have people who are totally independent from the political establishment.
We understand, Mr. Shiani, that one of the reasons for the protest is that religious groups in the DRC are supposed to nominate the chair of Senate or the Elections Commission.
In my view, we've gone through this since 2006, since we start organizing democratic elections. And there has not been one head of the CENI who has been just accepted by the religious group and the state without any confusion. So I believe that as a country, the Democratic Republic of the Congo has to assume its responsibility by reforming this arrangement, which allows the religious group to intervene in the political scene by nominating the head of the National Independent Electoral Committee. And if we don't do that, in the future, we'll be running into the same difficulties over and over again. So the time has come for the country to revise the arrangement which allows the religious group to appoint the head of the National Electoral Committee. And what am I proposing? I am proposing that, like in many other countries, the function of organizing the election should be given back to the Ministry of the Interior. And we have to work with the national leaders, with everybody, the civil society, but also with the international community, to strengthen the capacity, the institutional capacity of the Ministry of Interior, so that it is up to organizing election which will be transparent and credible.
Noel Shiani is leader of the Forces of Change political grouping in the DRC and a former presidential candidate. He was speaking with us from the capital, Kinshasa. You are listening to Daybreak Africa and the Voice of America. I'm James Barton in Washington. Today is Monday, October 18. The government of Eswatini, formerly Swaziland, has closed schools indefinitely due to recent mass protests by students, public transport workers, and pro-democracy groups. Prime Minister Cleopas Dlamini said the government needs time to look into the students' demands. Tulani Maseko is a lawyer for two jailed members of parliament and another who is in exile. He says the protesters want citizens' participation in the selection of their prime minister and the release of the detained members of parliament, as well as the return of the third MP who is in exile.
It is important to say that the students and the children have made the call for the release of the MPs and the return of the third MP whom we are made to believe is in exile. That's their one demand. They have also said that the country must proceed from this undemocratic Kingunda regime into a multi-party presentation. So those demands are very fundamental. In our view, we think that it's not wise for the government to close down the schools simply because children and students are calling for transformation. We think that this country needs a way of engaging with the issues raised to find a permanent solution. And that solution can only come if we engage in a dialogue where we can discuss how we take the country out of this quagmire that we're in to a permanent lasting solution under a democratic representation of Swaziland.
The Prime Minister, he announced the closure of the school. I think he said that the government needed time to address the demands of the students and the transport union. What do you think?
I think it is a misdirection on the part of the Prime Minister to say that they need time to address the demands of the students and children and the transport union. The demands are the demands of the people of Ireland as a collective. We have here political parties who have made it clear that this country is facing a governance and political problem. we have here the youth who have said the problem here is the education problem and the lack of jobs. We have here teachers who have said the conditions of employment are not conducive. We have the church, which has said very clearly that the problem that we are facing as a country means us to sit down around the table and negotiate the future of Swaziland. It is not right, therefore, for the Prime Minister to say they will sit down and need time to address the problems raised by the students and the transport industry when everybody else has said the problem is the governance and political problem, which means that His Majesty the King must commission his government to engage in meaningful, you know, committed, genuine dialogue to address the political crisis that the country is facing. That's the only way the country can come out of the quagmire that it is in. We can't allow piecemeal, incremental approach. We just need to sit down and agree on the terms of engagement for the permanent future of this country and a democratic differentiation based on multi-party democracy and the rule of law in Swaziland.
Mr. Tulani, thank you very much.
Thank you so much indeed.
Tulani Maseko is the lawyer for two jailed Eswatini members of parliament and another on the run. He was speaking with us from the capital, Mbabane. Union leaders have angrily reacted to the Zimbabwean government's announcement on Sunday that workers who have not been vaccinated against COVID-19 will no longer be allowed to work and will not be paid. As Columbus Math Vonga reports from Harare, the government's move is seen as part of efforts to deal with high vaccination hesitancy in the southern African country. Gabadin Ginik Mangwana, Zimbabwe's Secretary for Information, over the weekend told government-controlled media that all civil servants who have not been vaccinated against COVID-19 will not be allowed to work come Monday.
There is no extension to the deadline of 15 October when civil servants are expected to all have been vaccinated, fail of which those who are not vaccinated would not be allowed to work. And further to that is the fact that those who are not vaccinated and those who are not working will not be paid.
Because school teachers, who constitute the largest proportion of Zimbabwe's civil servants, say the Friday deadline the government set was unilateral. Takala Fira Joe is the president of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
Fundamentally, there was no agreement initially over the issue of vaccination. Our position as workers always remained that we encourage our members to be vaccinated, but by no means should our encouragement be misconstrued for a mandatory vaccination. Our position is very clear that vaccination must be voluntary and not mandatory, and that we must invest in the efficacy of vaccination, explaining to members how vaccination would assist them in terms of boosting their immunity. But that has not been done.
Zimbabwe's government says it has fully vaccinated 2,472,859 people since the program started in February. Joe said Zimbabweans were shunning vaccination for several reasons that the government must first understand, from religious reasons to lack of knowledge about COVID-19 vaccines to lack of trust in the imported Chinese Sinovac and Sinopharm vaccines. He said all civil servants must continue coming to work while unions were considering going to court over purported dismissals. Zimbabwe's government, however, maintains it is providing enough resources in the fight against the pandemic. Columbus Mavungam for VOA News, Harare, Zimbabwe.
A Liberian teenager has won the praise of many after finding $50,000 and returning the money to its owner. As Rita Jilabwe reports from Monrovia, the teen is being celebrated as a national hero for his actions.
18-year-old Emmanuel Tulo is a native of Nema County, one of Liberia's 15 political subdivisions. He became a commercial motorcycle rider at age 15 to help provide food for his family. Tulo says he found the bag of money by the roadside while returning from a trip on Sunday, October 10. He says he had goosebumps when he opened the bag.
Yes, we are coming from Shogun in Sagadie on our way to Taberna. I found a bag on the ground and I checked inside. I see the money inside. Yeah, I went to the old man and I gave all the money. I thought they keep the money.
Tulo says a day later, his family heard a lady on a community radio station appealing to anyone in possession of the money to return it to her. Tulo says his guardian and other relatives accompanied him on a 30-minute journey to the radio station where the bag with the money was handed over to its owner. The teenager says some people criticized his decision to return the money, saying he should have kept it because it was God's blessing for his family. But Tulo says he has no regrets for his action.
I feel happy.
Justina Gadi, Tulo's aunt, says she has raised Tulo since he lost his father at the age of 4. She says Tulo dropped out of school because she could not afford his school fees and the fees of her biological children.
Emmanuel started riding back 3 years ago. He was going to school, but he looked at a family when my hand went down his foot and
Justina says she did not want to ruin her family's good reputation by holding on to the bag of money.
Myself, I was born, I not see this kind of money before. This kind of huge amount of money, why are you carrying it? And then the last day, 2 days, it starts to hear it over radio that someone money there for them. It starts to think that the money he's talking about, that the money he has. And how he carried carpet down to the radio station, he retained the money. Money was not for you, enough for you.
Musu Nyanse, owner of the missing bag of money, says her business would have collapsed if the money was not found. Musu says the money was packaged to send to her supplier in Morovia, who usually gives her goods on credit. Rita Jabwe for VOA News, Morovia, Liberia.
For Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with results from some marathon races held across various cities around the world, with African athletes dominating most of the races. Kenya's Elisha Rotich set a new course record en route to victory in the Paris Marathon on Sunday, while Tigist Mimuye led an Ethiopian podium clean sweep in the women's race. Elisha Rotich won in 2 hours, 4 minutes and 23 seconds, bettering the previous best in the French capital of 2 hours, 5 minutes, 4 seconds, set by Ethiopian Kenenisa Bekele in 2014.
Yeah, this is my wonderful time. This is my great time, my PB. So I'm so happy. I don't know what to say. I'm very grateful to Paris Marathon, Paris people. I just kept it.
Ethiopia's Halimariam Kiroz finished second, and another Kenyan, Hilary Kinsembo, came in third. The women's race was claimed by Mumuye, who timed 2 hours, 26 minutes, 12 seconds to edge compatriot Yenisha Dikisa by 3 seconds, with Fantu Jima rounding out the podium a further 7 seconds adrift. Elsewhere in the Netherlands, Kenya's Angela Tanui is the new Amsterdam Marathon champion. Tanui set a new course record after winning in 2 hours, 17 minutes and 57 seconds ahead of compatriot Maureen Chipkemoi. The Siena Marathon champion ran a tactical race before surging forward in the final stages of the race, running the fastest time on Dutch soil. In South Africa, Stephen Makoka won the 2021 Cape Town Marathon, crossing the line in 2 hours, 10 minutes, 1 second. South Africa's Steven Makoka made it 2 wins from 2 starts at the 2021 Cape Town Marathon, making short work of his stellar international field that had 8 sub 2 minutes 10 seconds men in the field. In the wet city on Sunday, Simiu, running in her first ever marathon, finished in 2 hours 25 minutes 41 seconds. And now to football news. Cote d'Ivoire's ASEC Mimosas, Sudan's El Merrikh and Angolan side GD Sagrada picked huge wins in their Total Cup Champions League second preliminary round first leg ties of the weekend. In Abidjan, whose ASEC Mimosa came from a goal down to beat Algerian side Belzedad 3-1, handing themselves an advantage heading to the return tie away from home. While in Luanda, home side Sagrada, who were making a return to continental football for the first time since 2006, continued with their good performance, winning 3-1 against Leopards. Sudanese champions El Merrikh had to wait till the second half to open the floodgates of goals against Zanaco of Zambia to pick an important 3-0 victory that puts them in the driver's seat for a place in the group phase. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a great day. And that's it for this Monday, October 18th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all our engineers, I'm James Batte in Washington, hoping that you will have a great week.
Today is Monday, October the 18th, and this is VOA's International Edition. I'm Jackson Bungani in Washington. French President Emmanuel Macron denounced as an unforgivable crime a bloody crackdown on Algerian protesters by police in Paris 60 years ago. But he stopped short of